This is my album boy Colossus. It's a triple lie, baby. If loving you is a mistake, you're my favorite mistake. I love you, boo boo. Shida na masimango, walisema mengi sana. Ulistiki na misimamo, oh no no. But you still love me. Visa visanga vikiwemo. Kashfa maneno ya kiwemo. Ulistiki na misimamo, unanipenda. But you still love me. Jajabu, wameshindwa sana ya moyo wangu. Sababu nakupenda pia. Umenisevu kwenye wallpaper. Mie nimekuweka screen saver.
This is for you, baby, for you.
Baby, oh no, no, I love you.
I love you, baby.
Oh no, 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 no. Nauma Mungu nkilala ni kuone. Nikiamka ni kuone na cha yetu ni wote. Bafuni ni kuone. Hata kazi ni kibidi tu wote. Mano mefaitia lako pendo. Mevumilia masengenyo. Shida nyingi na maneno hila.
But you still love me.
Na kupenda no langu neno. Sina jingine zaidi ya msimamo. Walitabili nita kumwaga kesho hila.
But you still love me.
Jajabu, wameshindwa sime ya moyo wangu. Sababu na kupenda pia. Umenisevu kwenye wallpaper. Mie nimekuweka screen saver.
This is for you,
for you,
for you, baby, to you,
yeah, yeah, yeah.
For you,
for you,
baby,
for you,
for you, baby.
No, no, MSTT to the baby. I love you, mamacita. Benzi lako dawa. Auje nishika na chachawa. Utachosema sawa. Isha kupenda nisha pagawa. I just wanna sing it for you. For you. For you.
For you.
For you.
For you.
For you.
Baby
too.
For you. Baby
for you.
Baby
too.
BB Sound.